時間 G G G G
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaza mwendo
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaza mwendo
Kama prezi wa Uganda wanafana the rap politicians kwenye deli wananego mograp tajiri na masikini bado kuna bigger gap hiya pana comedy kuna love Hawafai airtime Fani yangu haina bat Ideas empty Bila head bila bat Wana inch wako smart Ukipose wana start IDPs kwenye camp Pesa zao kwenye bar Lali zao ni matusi Wana jita matag Sina time yao mimi In fact nime chat Tunataka uzalendo Ugirima kulisha Tupendo kwa wana inch Mara this mara that Hawaoni tuko safi Na maoni maridadi Tuko na machama zetu Ndogo ndogo mtaani Hata sisi tunasifa zetu Huku mashinani Mawaitha kali kali rai
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaze mwendo
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaze mwendo
I whip through bars Sick like SARS I'm an intellect better yet I'm young and I'm black We're living in the hard times Still struggling, still juggling So I'm wondering Do they ever think about the future generation? It's all this crisis on the streets Never resting, police arresting The youth protesting The revolution ain't televised Got my people on the side And they all energized We don't wanna be stuck here We all have dreams Plus life ain't easy in the slums It's about time we made a change It's about time we had a voice Made a choice, one choice Rise up and beat the odds Cause life's like a complex chase Can't meet your brain You say they make it now Cause you only get to live once
Wananchi wazalendo wanataka vitendo Na malida wakishua wakuleta upendo Kumaliza masikini sikurusha maneno
Tuungane kwa amani na tukaze mwendo
Wananchi wazalendo wanataka vitendo Na malida wakishua wakuleta upendo Kumaliza masikini sikurusha maneno
Tuungane kwa amani na tukaze mwendo
Toka Triton post election Paka scandal ya maze My IDP kwa come for so many days Uongo daily, youth one kwa belly zao Hawana interest ya kuinvest kwa future zao MP ametudharau, promise empty ametusahau After 5 years ya tarudi na mapromise Hajiko inje kuna njeve makao Wame demolish akili zao kumbe devolish Tax juu hawezi afford manga Ni up to nini kupunguza hanga Anga janga ya panga Vijana wavuke na manga Bouda
Wananchi wazalendo wanataka vitendo Na malida wakishua wakuleta upendo Kumaliza masikini sikurusha maneno
Tuungane kwa amani na tukaze mwendo
Wananchi wazalendo wanataka vitendo Na malida wakishua wakuleta upendo Kumaliza masikini sikurusha maneno
Tuungane kwa amani na tukaze mwendo